Download music on Sorat.
Meekness on the board.
You can call me that's your friend.
Kupanda magazine tima uzi popa love you. Tima wachikundi umaela olo so popanda tofu. Sina la kundi tochula olo kama mole bema love you. Kwezi siku siri mata osambago aila I you. Eti pilo no se sinze mbatera ila like ya leta mje ina nesonde sidigira nevali fetch mama ina nili lobola lefo ya kero kaya sinza wapo vlo wola umanikondadi my baby maine onatayi machani umawafiladi ya heze kote na kuticha ndinda you love me much my honey kwene supoja mission you don't like cash my money without any mission ukaza pula sini kwa nukondi za kinda tima wangaza iwe yande no una salina
ukaza pula sini kwa nukondi za kinda tima wangaza iwe.